mogwena wa bitsa gobane o ratile batho jwale o bitsitse re se re le teng moke ngona mogwena go tla gona dibomo jwale ke bone bana re lapile go yo bua mogwena fela re a tsekwa bana bona mogwena bona go tla go kurisa o go yo go lla bua.